Onani chitunzi cha kumi ndi chisanu ndi chimodzi. Paulo apunzitsa za Yesu. Machitidwe chapter 13 verse 4 fika pa 52. Saulo ndi Barnaba anapita kumidzi kumadera akutali kwambiri. Panali panthawiyi pamene Saulo anatchedwa ndi dzina lake latsopanoli loti Paulo. Iwo anakomana ndi anthu mnyumba zopemphereramo za Yuda, monga mkuona pa chithunzi-thunzichi. Ndipo anawaphunzitsa nati, Mulungu wa anthu a Israeli anasankha makolo athu, na akweza anthuwo pakugonerera iwo mdziko la Aiguputo. Ndipo anawapatsa atsogoleri, aneneri ndi aphunzitsi. Iwo analalikira za iye amene adzadza kudzapulumutsa anthu ku uchimo. Ameneyo ndiye Ambuye Yesu Kristu. Pamene Yesu anadza, Ayuda ambiri sana khulupirire mwa iye. Iwo sana zindikire amene iye anali, ndipo sana mtumikire amene Mulungu anatuma. Paulo ndi Barnaba anaphunzitsanso anthu kuti, ngakhale kuti Yesu sana chita choyipa, iwo anamupha. Mulungu anaukitsa iye kwa kufa, ndipo sadzafanso ayi. Tsopano yense woyika chikhulupiriro chache mwa Yesu, adzalandiridwa ndi Mulungu, ndipo adzakhala kumbali ya Mulungu. Koma iwo okayika ndi kutseka choonadi cha Mulungu, iye adzawalanga. Ena Ayuda ndi anthu ambiri a mitundu anakhulupirira uthengawu, ndipo mipingo yambiri inapangidwa, koma ena sanakhulupirire. Anthu ambiri sadzakhulupirira nthawi zonse ulaliki wathu tikawawuza za Yesu. Koma Mulungu afuna kuti munthu aliyense amve ndi kukhulupirira uthenga wabwino wa Yesu ndi kupulumutsidwa.